Alexis on the beat.
Sikushuaga manakupenda tena, ngoja ninywe pombe nione kama nitakumiss. Sikushuaga manakufeel tena, ngoja ninywe pombe nione kama nitakukiss. Sikushuaga nawe, nawe, nawe. Sikushuaga nawe, nawe, nawe. Sikushuaga nawe.
Mapenzi mbona sitaki, afadhali ni mpende aloniza. Sina wako nita chichichi mama na michichichi baba. Chichichi mama na michichichi baba. Chichichi mama na michichichi baba. Chichichi mama na michichichi baba.
Toshua kama na kupenda tena, koja ninywe pombe nione.
Na kuzingua, maybe umekuwa na option ya kuchagua, au imeingia fashion. So ijua, mana niko kwenye cheni. Na suwa suwa, imejaribu kuribu. Tibado system inagushigu. Shit feeling zako zenyewe ni za kubu. Stini ka unafuta sigara steam weko. I do my best, na kuenda rest. Naonekana nimesha fairy test. Naona kinoma noma unanichesu. Kosa sukosa unashitaki wa kiss. Na mimi bado nakupenda. Bado naona tunaweza kuenda. Na tunayo nafasi ya kuyajinga. Channel yetu imeingia jinga.
Shua kama nakupenda tena, koja ninywe pombe nione kama nitakumiss. Siku shua kama nakufeel tena, koja ninywe pombe nione kama nitakukiss. Siku shua nawe, nawe, nawe. 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 Siku shua kama na kupenda tena, ngoja ninywe pombe nione kama nitakukiss. Siku shua kama na kufeel tena, ngoja ninywe pombe nione kama nitakukiss. Siku shua nawe, nawe, nawe. Siku shua nawe, nawe, nawe. Siku shua nawe, nawe, nawe. Siku shua nawe, nawe, nawe.
Ayu ni mbaya.